Dusangire ijambo.
Dusangire ijambo.
Dusangire ijambo.
Ndabasuhuje abakunzi b'ikiganiro dusangire ijambo. Kuri mikoro hano i Washington muri kumwe nanjye Etienne Karekezi. Ikiganiro cy'uyu munsi turagaruka ku makuru yo mu Rwanda. Turaha mikoro mugenzi wacu Eric Bagira Ubusa uri Kigali. Eric, mikoro ni yawe.
Etienne Karekezi, ndagushimiye kuri uyu mwanya mu kiganiro dusangira ijambo, nsuhuje n'abayikurikiye. Dusangira ijambo ya none yibanze ku ngingo yo gusenyera cyangwa kwimura abatuye mu manegeka hirya no hino mu gihugu, ariko na cyane cyane mu murwa mukuru w'u Rwanda, Kigali. Bamwe ubutegetsi buvuga ko batuye mu manegeka yashyira ubuzima bwabo mu kaga, abandi batuye mu bishanga bihabanye n'amategeko, bari bahamaze imyaka myinshi. Uku kubimura shisha itabona byatangiranye n'intangiro z'ukwa 12, ariko biza gukara cyane ahagana ku itariki 13. Ubutegetsi bwategetse abatuye batyo kwisengera, maze bamwe bukabaha amafaranga yo gukodesha ku kwezi 30,000, abandi bukabacumbikishiriza mu bigo by'amashuri, maze abandi babura amerekezo bakigumira mu matongo. Ubutegetsi buravuga ko kubimura kabuno mpamaguru ari ukwanga ko bahitanwa n'ibiza, kuko ngo mu mwaka ushize 2018 ibiza byahitanye abanyarwanda basaga 200. Iyi ni ingingo yavugishije abatari bake, irasakuza mu bitangazamakuru n'ahandi. Nyuma yuko gusakuza byateye ubutegetsi gutumiza igitaraganye kiganiro n'abanyamakuru cyabaye ku itariki ya 17 z'ukwezi kwa 12. Ni ikiganiro cyateranije abaminisitiri bane barangajwe imbere na minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu Professor Shyaka Anastasi, cyarimo kandi n'abategeka intara zose n'umujyi wa Kigali n'abandi. Abo bategetsi basobanuye kuko kwimuri kubagaho biri mu nyungu z'abimurwa. Gusa bakavuga ko iteganya gihe rigaragaza ko mu byumweru bitatu bya nyuma muri uku kwezi kwa 12 imvura izagabanuka. Ubutegetsi burabarura amazi asaga 70,000 yari mu bishanga muri Kigali gusa, muri ayo asaga 5,000 yaratuwemo. Bwavuze ko agera ku 2,500 yaramaze gusenywa, kandi ko igikorwa kizakomeza. Bubarura abasaga 600,000 bari batuye mu manegeka bikabije, muri bo 400,000 ngo bamaze kwakirwa n'imiryango y'abanyarwanda ibacumbikira, 1,500 bahawe amafaranga bamwe bita intica n'ikize yo gukodesha, abandi 300,000 ngo bacumbikishirizwa mu bigo by'amashuri.
Mukavukira genda kumva muvandimwe, ariko
ubutegetsi busobanura ko bugiye kureba uko bwakemura ikibazo mu maguru mashya, ariko ntibutomora ngo ni ryari, ntibunagaragaza ingengo y'imari muri iki gikorwa. Buvuga ko abafite ibyangombwa by'imitungo yabo buzabaha ingurane, ariko hakibazwa uburyo igenagaciro rizabarwa ku nyubako zamaze kurindimurirwa hasi. Abanenga iki gikorwa baribaza impamvu ubutegetsi busa n'ubwahutiyeho. Abatavuga rumwe n'ubutegetsi nimwe mu miryango irengera uburenganzira bwa muntu bo bavuga ko habaye igenamigambi ridahamye mu miturire. Perezida Paul Kagame rero arabasubiza iki? Aravuga iki se ku burangare bw'abamufasha gutegeka ndetse n'abaturage batubahiriza amategeko? Muri iki kiganiro izo mpande zombi murazumva. Bahaye ikaze dutangirana n'abategetswe kwisenyera Inyarutarama mu mujyi wa Kigali.
Ngo bimeze bite muze?
Uko bimeze? Ejo leta yadutegetse ko twisenya tubagenda tukajya kuba impunzi. Aya mazu twayubatse tuguze ibibanza ku butaka twishyuye. Uyu munsi bahita igishanga. Hari igishanga mubonye ahangaha? Hari ukangaga mureba ahangaha? None ko nsenye nzatungwa n'ikigali nshyashya, kandi nahubatse leta ireba. Nahaguze amafaranga yanjye. None atarakarengane gakomeye. Niba mfite imiryango itanu, nigishaga abana banjye muri sogonderi. Ntibazongera kwiga. Bakwiga nkishyura iki? Ngomba kurya nkishyura n'abana ba Minerval. Uyu munsi ntibazongera kwiga. Baje kwa mama ibo babindaye.
Utari gusenya biragenda bite?
Utari gusenya. Bazaza bayikubite nabo bamukubita aho. Bavuga ngo niba isanga kweje niyonzi. Bazamaza bamufunge kwa abantu beje. Bavuga ati twa tubafunge tone kwa se. Ejo baze baje nimbunda. Bavuga ngo nitunye usanga ibi byanyanga. Muzabandisha. Hoba mutubarize tubaye impunzi. Tubaye impunzi.
Tubaye impunzi bivugwa cyane n'amateka.
Ubu ntamerekezo.
Ntamerekezo nta
n'amatura zira no hanze zira na ruguru na hana dufite aho kurara naho. Naho.
Ku wa gatanu haje umupolisi haza abayobozi bazana abafite amapiki ngo baje kubisenya. Abaturage turasakuza, twese tuyoberwa uko aho bana tubashyira, bati nimusohore ibintu, tuyoberwa dusohore ibintu tubijyana. Ubwo rero nibwo bongiye basubiraho babaragiye, ejo badufatiye umwanzuro ngo nitugende bagomba kusaba bakabikurana.
Mwakoranye inama nabo?
Inama nayo yayikoresheje mu masaha 12, kandi nabwo ayikoresha adutunguye kwa gatandatu. Urabona
igitekerezo badutekereje cyo kutwimura ntabwo cyatunejeje, wenda baravuga ko bagiye kudutabara bakabaye barabanje bakatumenyesha bakaduhereza n'amafaranga yacu amagi n'agaciro yacu, barakwimura bakaguriza amafaranga 60,000 ngo ugende kwikodeshereza, kandi baza kudukoresha inama ahanga baza kubarura bagiye babara bakubaza icyiciro gihurimo kwanga ngo atese uri mu cyiciro cya mbere cyangwa mu cyiciro cya kabiri, ubaye uri mu cyiciro cya gatatu ngo nta ufasha bwa leta uzabona n'umunsi n'umwe. Urumva bagusizemo, reba nkanjye ntuye hariya nitwa Ndahindurwa Siriyake, sigenje nyine mbaye nkusige mu matongo, baturanye bose bagiye nibikuta nabyo bijye gusigara bidasenyutse kuburyo n'abajura nabo bwabyo baza kubyihishamo.
Ibiza nabyo ntabwo ari byiza,
ibiza nabwo ntabwo ari byiza, ariko bakabaye ukurwa mu biza bafite handi handi bagusize ukabaho neza. None ayo mafaranga 30 batanga ni ukugenda ukirwariza kuko bayatanze mu munsi umwe babategeka ko mugomba kuri amwimutse, ubu bamwe hari n'ababuze inzu zakaba twa Kacyiru, abenshi baracyari mu bibanza ugiye za Rwampara, abenshi baracyari mu bibanza ugiye kuri 19, abenshi baracyari mu bibanza. Ntabwo wambwira ngo umunyamakuru ngo umuntu ngo araje akubwiye mu munsi umwe ngo urarubonyeje wayikura he?
Kwebwe nibaduha ingurane kuko hano narakwasize amafaranga, umuntu yagiye ava yavuye ashakisha udufaranga kugira ngo aze ashakishe yisuganye arebe yuko ibihe twaciyemo ubu ngubu twagira gute twaba turi kubyibagiza, none bongeye kudusubizaho twavuye
aho mwavuye uravuga he?
Mu bihe bibi urabona ibingire tuberutse muri 94 bayiza badusenyera, urumva umuntu akaza gusohora mu nzu yawe akagusenyera, none umuntu nibyo twongeye kubona mu maso yacu. Reba urabona yuko ari abana, ari abantu bakuru, umuntu udatinya kuza ngo asore umubyeyi utwite umwana uhetse twese bakatujugunya hanze ntabwo byumvikana, ngiye ndabona ari hoterwa ry'umunyarwanda.
Mu by'ukuri nagira ngo umubwire ngo wa mugabo we njyewe uko mbona ngo urye njyewe n'ahandi hantu mfite hakwerekera uretse kunyangaza nkaba mayibobo, umudamu wanjye nawe akabaye mayibobo, nk'abana tubyara ubuhemu nubuhe mu byitwa kureba abana bacu, uretse ubwa leta idukwere iduhaye itweretse fondasiyo umwana wanjye narifite irarangiye
kubimura byo rifite inyungu,
kunyimura na nyungu ahubwo ni igihombo. Hari nambara irenzingi wa munyamakuru vugisha ukuri nawe reba urabona kanserege ku giti cy'inyoni bose ngo bagiye basenye, umwana arakenera kunywa icyayi nyine akamucanira igiti ngo yote mu gihe imbeho yamwishe atitira susumira nk'uryo, none se koko hari urupfu rw'abarenzi wa mugabo? Ubundi umugabo nuvuga ibintu agashyira mu bikorwa, nimba wimuye umuntu muvane mu bye umushyira mu bindi umujyanye mu byawe wamwubakiye, sibyo? Hanyuma icyo bita manegeka ndagira ngo nkubwire ngo jya mu rw'impyisi urebe amatasha ahagaze ageretse kangahe, sigatanu sikane samacumbi y'abazungu, hanyuma bavuga igishanga gishanga cyona ko uhagaze,
nanjye nkaba nasenyewe ariko ntacyo byatanze birangiye batubwiye ko dutuye mu gishanga. Twe nk'abanyarwanda tuzi igihugu cyacu twabonye ibiri gukorwa impande n'impande, ntabwo twahanganye nabo twebe twabyisenyeye, batwijeje ko bagiye kutwubakira amazu baduha amafaranga ya leta yacu y'u Rwanda turanayikunda, reka tureke ibyo batubwiye babishyize mu bikorwa, dufite amage n'agaciro twarabariwe batubwiye tuyabike. Ariko nkabanje natabaza perezida wa repubulika kuba umuntu yakwibakira inzu imyaka 20 igashira birababaje bikaba igishanga, mbere bakatubwira imihanda bakabihindura igishanga bibaye ngombwa yadutabara ubana bagi
icyo nibaza buri wese yabonye aho acumbika muri ayo mafaranga
ngiyewe uranisa ni hafi saa 9 mabonye nonaha abandi wasanga batarahabona inzu zirahenze, inzu bibiho bitatu na saro byakaza 50,000-60,000 baduhaye 30,000 tukomye ha yacu leta niba ari umubyeyi koko bizatuha nyine ibidukwiye, twanze guhangana n'ibyo twabonye impande n'impande bamwe babafunga babashyiramo amapingu twe twemeye nyine
harabafunzwe
wagerageza guhangana nabo ahandi twagiye basenya twagiye turiya ku mateleviziyo bakagutepa bakwicaza hariya, twe dukeneye kurera abana bacu ariko icyo bakadukoreye ibyo amategeko ateganya nubwo batabikurikije vice mayor yatubwiye ko azabikurikiza ubu yakabikurikije koko akatwubakira. Nongero n'ikindi yavuze ko buri kwezi hazajya haza amafaranga y'ubukode bwa buri kwezi, yabishinze umuyobozi w'umurenge
warahunze wibuje kiremera umujyi ukawureba iyo kure hakurya ku matara gucira amarenga wowe ntubimenye ntabwo byateye kabiri.
Abacumbikaga bazwi nk'abapangayi nabo babuze ayo bacira n'ayo bamira
bajya basohoye hanze nta kintu ahantu ufite wo kuba kandi nayo narishyuye do
wari umupangayi wowe
ndena n'umupangayi
none ubwo byagenze bite birarangira bite
nyine baje baradusora tuvuga ngo utuntu tutadutute hanze abatafite aho baba nabaga muri riyanzu ubwo nyine baramwanga ngo nimbisore mbite hanze nuko dore ubunuko nguko
none ko wabizingiye mu ihema se urerekizaye
nyine ubu ndaguma hanga none se najye ko nta ufite uko
abandi numvise ngo bari kubasohora babahaye amafaranga we bimeze bite
abako ari banyiri byondo se nge nkaba nta byondo ngire Kigali yandi mupanga
wari warishyuye se
narishyuye na nyiri byondo arahara bise ntamwe ndamurimo
nyiri byondo uvuga ni nyiri nzu
eh ni nyiri nzu
kuko nose hari ikintu warenzaho se leta yafashe umugambi ntago arwanya leta
ukuvuga ngo nta yandi mahitamo mufite
ntayo ubugende buryo bimwe mu matonga hanga uhansanga ubwo nawe Nawe urabyumva nyine.
Njye mfite ikibazo.
Yego mama.
Njye naje gukodesha nyuma amafaranga nyirinzu. Kano none mazemo none kimwe namaramo. Kano mpa amafaranga yanjye none yanze no kuma nitike. Kano kimwe na kimwe namaramo.
None amaherezo biragenda
bi. None ibintu byanjye biri hano hanze. None ndaguma none gukodesha none njye munye cyo gutega.
Njye ka nkwibareza ikintu. Sibyo. Mwafashe mwebwe mujya muri programme zo kwimura abantu. Murazibaka. Mubaha period. Sibyo hahariho nk'umuntu we warishye umwaka amaze kuyishura nyirinzo we mwa amafaranga yo kujyanga je gukodesha mufata umuntu we yishye amafaranga ye ayishyeje ya priyave nawe mu muhitike ko mwakodesheje nyirinzo uwishye inzu we mbere we arajya he bigaragara ko wandi wishye amafaranga ye nta gaciro yarafite
ariko ubundi nyirinzo bari kumuha amafaranga ngaya
naho mu 1600 ubundi nkubaze nimbuje koko uri ntumwarubanda Muri kufata nk'umuntu mukamufata cyangwa kumufata nk'inyamaso.
Hari ibintu muri kugarura.
Kandi izinzu muri kugarura. Izinzu muri leta. Zisorerwa ni business n'ubucuruzi. Nimba zisorerwa ari ubucuruzi. Rwanda Revenue ntago igize hagaraka imisoro. Yaragumije irasoresha. Yaya amazi ya miryango ya business. Nani zisaka ni nacyo soresha.
Moteke.
Tagira nti munzi ziri kuvanze ko bazubakiraza bakagizihaho kuba aba abanyarwanda bo kuki bari kuba imbobo ku karubanda
nuko imunzi mukazi aho ziba twebwe tuko tugiye kujya turaza abana hanze mukaduta hanze ubwo nta gaciro agaciro naka impunzi twa nago na munyarwanda ufite agaciro nkubu leta ko umva yita kubana kandi ngo abana ngo ari aba leta abamwugiye kujya ndaza abana hanze Ese ko ndumuntu cyangwa ndi igiki mumbwire cyo ndi cyo Ese abo bana bo ni ibiki Abo bana bo ni ibiki ufata abana hanze imunzi mwaze ayamazu zifite aho zibera
Ukavukira rumba zo mwanzuro w'ibyo bibazo Nyamara kanda mategekwa kurengera arahari Uko tubahirizwa Eneyo Nibobe numuji
Dusangire ijambo yanasuye bamwe mu bacumbikishirijwe mu byumba by'amashuri twagiye mu ishuri rya Kankigali muri Nyarugenge
Barwaye se muzenye
Ndagiye kuyita ndagiye kuyi
Ndagiye kukwica gute
Umwatujugunye mu nzu mukanwa bano kuzifungurira abimeze bice Yose wabari umuntu ki udafa kandi kongera ukamwikisha inzara wowe uzi neza ko umuntu atungwa no kurya waba uri mukuri ubwo waba umukingiye cyangwa waba ugiye kumwica urubozo
ni ukuvuga ngo mu yandi magambo muherwa kurya ryari
kuba twazana ntiturarya ko ntabyo tubona ntabyo twari twabona
wowe bakuzanye bakuvanya muzeye
rwampara
ese hari amanegeka ku buryo washoboraga gupfa umunsi ku wundi timutse byari bimeze bite
nge nabonaga nta rupfu ruhari ko nari mpamaze igihe se
ugomba barakuzanye batayibonye muze
iyo babibona bari kunzana bakama n'icyo kurya hano kuko ubu ntabwo baje kunkingira urupfu ahubwo baje guhinja abaneba
muri kubona s'abategetsi babageraho babahumuriza bimeze bite
baza kudukubuza gusa amashuri nibyo nabonye
kugira ngo hataza umwana
tubakorera isuku abakozi bahemera ubusa kuko babonye abandi bacumitse bakorera ubusa
ubundi se uretse wenda kuba barakuzanye hano mu ishuri ubusanzwe bwo aho wari uri warubaye gute wavuga ngo wabuze iki mu yandi magambo
aho nari mbayeho nihahira njya kwipagasiriza mfata agasuka ngahinga ubu mu Rwanda ndabona mushaka kumunyabwenge apfa mudashaka kumunyabwenge kwabaho nk'abandi
Mbese ariko kuri muze
ubu ndi muze w'inararibonye ariko ngo murashaka kumpfa
ntabwo ari ugushaka kumpfa kandi ahubwo barakuzanye hano ngo ibiza bitaguhitana muze
ubu se yari ikiza kibi kirenze ik'inzara uwe wakwiruka umunsi utariye ukaburara utariye ukabaho ubwo muzi ko ubuzima butuzwe no kurya kandi urumva no mashuri mwariga murya ese ubu muratinya ikiza kizanwa n'Imana ubwo muratinya Imana kutinya Imana se abantu bayo uzanye ukongera ukabikirisizera ubwo iyo Imana uyitinyute
mu yandi magambo wumva ikibazo cyagombye gukemuka gite muzehe
ikibazo cyagombye gukemuka ari uko badufashije ibyo kurya
bari kubabwira se ko hari icyo bazabafasha ku kijyanye no kurya bizagenda
ntabyo ndumva
hari n'abatarasenyewe ariko batanyuzwe nuko byakozwe
ntabwo naneze ubona kubona umuturanyi wanjye asenya gutya ku manywa y'ihangu adafite aho ajya ayo mezi abiri baratatu sinzi amezi babakodesheje batubwiye bazaguma babishyurire
ukumva byagenda bite wowe
uko nabyumva nuko bagomba kwishyurwa aho bari batuye bagafata amafaranga yabo yaba ari make bakayabaha bakajya gushaka ahandi hantu batuye basubira icyangugwa uwaturutse icyangugwa agasubirayo uwavuye ku gikongoro agasubirayo uwavuye ibutara agasubirayo gye numva ari wo mwanzuro naho ariko badasiza amatongo yabo gutyo none se bizagabikira he nibamara kuvamo batishyuwe ibyawo
ariko bari kubarinda ko bakicwa n'ibiza
icyo bagikoze neza ko ari ikiza ko bagomba kubarinda ikiza kuko natwe ntitubyishimiye kumva ngo wena inzu runaka yamuguriyeho ariko bakagombye kwitonda bagakuraho ibyabo bake bitonze apana guhagarikirwa ngo kuraho vuba kuko urabona ko abanyarwanda bose bahangayitse nta muntu ufite umutima utekanye uragira icyo ugasanga umwarimu w'abango bacu barimo barahasenya ibi byatuma ari abantu batekereza nabi cyane
dore nk'iryo shuri ryo hafi aho kurigenda rirushaho gukosha mwana wawe mizero hazigate azubakahe azarushindate
muracyateze amatwi ikiganiro dusangiye ijambo turacyarebera hamwe ingingo ikomeje kuvugisha benshi ikariza abatari bake yo gusenyera abatuye mu manegeka muracyumva bagira ubusa rimaze kubona uko iki gikorwa kiri kugenda ishyaka Darufa umurinzi rya Madame Victoire Ingabire Umuhoza ryasohoye itangazo rinenga uko bikorwa ibikubiyemo reka nsabe mugenzi wanjye Temistocle Mutijima bibagezeho
umutwe w'iri tangazo uragira uti Darufa umurinzi irasaba ubuyobozi bw'igihugu kudahutaza abatuye mu manegeka itangazo rigatangira rigira riti muri iyi minsi mu mujyi wa Kigali abatuye mu manegeka bari kwimurwa mu buryo bubahutaza aho ubuyobozi bw'inzego z'ibanze bushaka abaturage bakajya gusenyera bagenzi babo ubwo buryo bwo kubasenyera butunguranye burabasigira ibikomere ku mutima ndetse bikangiza n'ibikoresho byabo byo mu nzu kuko hari n'abari gusenyerwa badahari rigakomeza rigira riti abari gusenyerwa amazu abakodeshaga bari guhabwa amafaranga 30,000 kugira ngo bashake ahandi bakodesha ufite inzu agahabwa amafaranga 90,000 ngo nawe ashake akodesha ariko hari n'abatagize icyo bahabwa bari kurara hanze kandi turi mu bihe by'imvura hari n'abajyanywe mu bigo by'amashuri ibiri gukorwa uyu munsi biragaragaza ko ntaje na migambi planification rihamye kandi rirambye mu bijyanye n'imiturire mu gihugu cyacu rihari kandi nyamara byari muri gahunda ya vision makomeza arigira riti gusenyera abantu aho bari batuye ukabaha intica ntikize ngo bashake aho bakodesha cyangwa kubashyira mu mashuri ni igisubizo cy'igihe gito ibyo bikorwa byo gusenyera abaturage birabasubiza inyuma mu bijyanye n'imibereho yabo kuko byongera ubukene muri bo Darufa iributsa abayobozi b'igihugu cyacu ko babereyeho abo bashinzwe kuyobora umuntu zabo harimo kubatekerereza no kubafasha kwiteza imbere binyuze mu biganiro byubaka kandi byubahisha buri wese nk'ikiremwa muntu itangazo rigasoza rigira riti ibiri gukorwa uyu munsi mu gusenyera abaturage mu buryo bubahutaza Darufa turasanga ari uburyo bwo guhonyora uburenganzira bw'ikiremwa muntu tugasaba ko bihagarikwa abaturage bagatabarwa nibyo ariko bigakorwa hubahirizwa amategeko n'uburenganzira bwabo
urakoze mutijima kuri iryo tangazo si ishyaka Darufa gusa ryasohoye itangazo nk'iryo ryamagana uku gusenyerwa kw'abatuye mu manegeka ahubwo n'ishyaka FD inkingi ryasohoye irindi mugenzi wanjye Venuste Nshimiyimana yavuganye na Bwana Justine Bahunga uyobora FD inkingi maze atangira mubaza impamvu bamaganye iki gikorwa
iyo kibazo wabajije rero gituma bitubabaje biteye agahinda uyubonye bari abantu bose bajugunye hanze n'abana n'abagore n'abakecuru abantu batishoboye ntabwo tubyemera ko babikoze kugira ngo bafashe bari abantu nkuko babivuga kuko bari abantu bavuga ngo baraza kubabuza kugira ngo bazagizweho n'imyuzure n'inyarutarama urabona hari igishangu habona ubona urufunzo ruhari kandi ngo aho hafi yaho urabizi hari ambasade y'Abanyamerika n'ibindi byose nta kantu na gato kerekana ko aho hantu koko ari ahantu ashobora kugira ibyo bibazo
ariko n'amanegeka ashobora kuba ku misozi amanegeka si ibishanga gusa
hari amanegeka akaba n'ibishanga bavugaga amanegeka nanone ibyo ngibyo wenda birashoboka reka tuvuge ko bafite uwo mutima wo kugira neza abanyarwanda cyangwa abantu bahatuye nta gihe cy'imvura ariko bashyira abantu hanze nta wari igihe wagira ngo badimburire ko amazu yabo nta wari kugira ngo nitwari bafite twose badutakaze kubera imvura
wowe iyo ubonye nka hariya mu bishanga ubona ari ahantu hakwiye guturwa n'abantu
ibyo ntabwo ari ikibazo gushakira abantu ahantu ho gutura heza ni byiza cyane ariko uburyo nicyo kibazo ntabwo wabwira abantu nicyo cyantangaje ngo conference de presse yarayibaye nimugoroba ahubwo byantangaje kugira ngo abaminisitiri batinyuke bavuge ko icyo bashaka gukora ari ugukiza abo baturage barimo kwicwa n'imbeho bari kwicwa n'umusonga bari kwicwa n'imvura aho bari ibyo rero bikerekana nanone ko nta kintu cyitwa planification gihari
planification ariko yarabaye mbere y'uko bari abantu basenyerwa barategujwe ndetse n'amazu yabo agenda ashyirwaho ibimenyetso kugira ngo bibakangure bibibutse yuko igihe kizagera ayo mazu bakayavamo kuko ibi ngibyo mutabibona
icyo tubona ni uko abo bantu kwabaho ntabwo ari cyo kibazo ikibazo ni ukugira ngo umuntu umuhe iminsi 15 ibyo babikoze icya kabiri kugira ngo have ubundi uko itegeko nshinga bivuga kugira ngo umuntu ave ahantu ufate ibintu bye nugomba kumvikana agaciro k'ibyo bintu mbere yuko ahava reba rero kugira ngo uhe abantu nabaze ibihumbi 30 n'amadorari 32 wagurikira amadorari 32 aho wari ufite inzu amadorari 68 ndebe nawe utekereze wibaze ukuntu waha abantu wari ufite inzu umaze kuyisenya amadorari 28 ngo ugenda wirwarize ikindi kitangaza rero ahubwo navuga ni uko bitangaje bikananyemeza ko kuri ya leta abaturage ntakibamariye kuko bagomba gutekereza ikintu agahinda bakavuga bati nibura tubabajwe n'abantu bacu abana bacu abagore bari hanze nta n'akantu n'akamu nigeze mvuga muri iyo konferensi bigeze bavuga
leta irabarinda agahinda bari kuzaterwa no kwicwa n'iyo myuzure
bazaba bakiriho si
ahubwo bariho kubera ko iyo batabavana hano niko leta ivuga iravuga ko iyitaza kuhabavana ibiza byari kuzaza bikabasiga iheruheru ndetse bamwe bakanapfa bati aho kugira ngo abaturage bapfe tubakijije mbere ibyo ntabwo ubibona gutyo
hari umusaza basanze mu kwicwa n'inzara muri Kigali aravuga ati wagira utse ugakura umuntu ugiye kumukiza ukamuha intumwa icyo kurya akicwa n'inzara aho rero niho mvugira ko nasanze ntaribeshye mvuga yuko buriya butegetsi ntacyo abaturage babwiye icyo batavuga nubwo bashaka kugira ngo hariya ahantu iriya nama izabera hariya ya Commonwealth izasanga abo bantu badahari berekane ko ari Singapore ya Afurika ko nta mwanda uhari nta bazunguzaji abantu rero ni nk'umwanda icyo ntekereza nuko batinya yuko abantu bavuga ko Kigali ari Singapore bazasanya abantu batagihari
umuntu wese witegura abashyitsi akora ikintu cyo kwitegura kugira ngo akubure yakire abantu bazasange hari isuku ihagije icyo ugayira u Rwanda ni uko rwitegura kwakira abakuru b'ibihugu barenga 50 n'abaza leta maze ntibazakirirwe mu ituze risheshuye
ikibazo mfite ni uko abantu bashyira mu mwanda bakaba umwanda bagomba gukuraho iyo abantu bagiye kuza ugendesha ibirenge ngo ntagomba kuhaba uwicuriza utuntu dukeya ntagomba kuhaba utuye ahantu bo badashaka ntagomba kuhaba kwita ugafata abanyarwanda nk'umwanda ugomba kuva mu nzira igihe abashyitsi baje icyo nicyo ndwanya
Justin Bahunga umuyobozi mukuru wa FDU inkingi ndagushimiye cyane kubw'aka kanya mwahaye ijwi ry'Amerika
ninjye ugushimiye cyane kugira ngo tume umpe umwanya kugira ngo mbe navugira abativugira nabyo wabwiye umunyamakuru wanyu bati mwokabyaramwe mutuvugire ni mubatabare
urakoze cyane Venuste Nshimiyimana n'uwo mwaganiraga ubwo yatangizaga kumugaragara inama y'igihugu y'umushyikirano ku nshuro ya 17 Perezida w'u Rwanda Paul Kagame yasubije abanenga iki gikorwa
abandi basakuza mureke kuvana abantu bikora ku bantu abo mwabo bazategereza igihe cyabo bazabona bazabikora uko babyumva niba abanyarwanda babemereye bakabaha kuba ari bo babayobora icyo gihe bazabikora uko babyumva nyine ingaruka zabyo zagura ikintu abarigizemo uruhare barazirengera
Perezida Kagame ananenga bikomeye abategetsi bemerera abaturage gutura mu bishanga ndetse n'abaturage barenze ku mategeko babizi
muri mwebwe abayobozi bari hano ujya gutanga igishanga guturwamo abihera hehe? Igishanga ni icyande, igishanga gikwiye kuba gikoreshwa iki? Ujya gutanga ibyo bishanga ngo abantu babituremo bahera he? Ushaka kutuza kubiganira tukabyumva. Ujya kuvanwamo rero akavuga ngo barahampaye cyangwa nahange murabanza munyishyure, barakwishyurira ibitari ibyawe gute? Barakwishyurira ibyo wakoze bidakwiriye kuba bikorwa gute? Barabikwishyurira gute? Uragiye wubatse mu muhanda baza kugusenyera uti muranyishyura, barakwishyura se? Barakwiye kuba uri mu muhanda, barakwiye kuba wubaka mu muhanda. Ariko noneho ibyo wenda ni ku ruhande rw'abo tuvuga basanzwe aho ngaho, amafuti yabo ibyo bakoze bidahwize. Ariko noneho akarere kadafite umuyobozi ni akahe? Mirenge, utugari, aho abayobozi bataba ni hehe? Niba abayobozi bahari ahantu hose, umuntu araza akubaka mu gishanga akarangiza agaturamo, ubibona bikarinda birangira ku buryo ejo bazaza kumubwira ngo muka ati nimunyishyure, uwo muyobozi aba akora iki? Aba ayobora ibiki?
Perezida Kagame akananenga abananirwa gusobanura ibyo bakora.
Abantu baragiye barasenyewe, nibyo kuko bavanwaho bari badakwiriye kuba bari, ariko babikoze cyangwa babiyoboye barimo n'abaminisitiri barakora ibintu sinumva impamvu batumva ko bakwiriye kuba basobanura, bagasobanurira abo babikorera, bagasobanura n'abandi babibona kugira ngo bumve igikorwa icyo ari cyo. Babuzwa n'iki? Babuzwa n'iki kubisobanura? Abayobozi babuzwa n'iki gusobanura ibintu nk'ibyo? Biba bifite ingaruka, kuko bifite ingaruka ku bantu, bifite n'ingaruka ku bantu benshi, ntabwo ari bake. Byarangiza rero bikajya mu politiki, bikajya mu amarangamutima, bikajya mu by'ukuri, bigashobora no kuba byaduhungabanyiriza umutekano twari dufite. Kuki mwakora ibintu mutyo? Ikibazo cyo gusobanura ibyo mukora kandi biba biri ku mugaragaro ngo byumvikane impamvu mukora cyaba ari iki, habuze iki? Ibyo na byo birashaka mikoro angana iki? Ko bishaka kubitekereza gusa ukabisobanura. Cyakabiri, abo bantu mu by'ukuri ikibanza uko bimurwa kwa mbere, ikibanza kuhabimura nta nubwo ari ubuyobozi nk'ubwo navugaga ibyo n'ibindi, babanza kwimurwa n'ibiza, bimurwa n'imyuzure, bimurwa n'ubutaka bugenda bukabatwara. Ni ukuvuga rero ngo hari abantu b'ingeri ebyiri. Imwe ni abantu bakwiriye kwimuka cyangwa kwimurwa ariko bari bafite ibyangombwa kandi bari batuye ahantu ubundi hakwiye guturwa ariko hafite ibibazo runaka. Abo ngabo nibyo bahabwa indishyi compensation. Niko bigenda, urabibara ukareba nabyo ku buryo ari ugufasha kurusha ikindi icyo ari cyo cyose. Naho ubundi niyo habarekeye ubwo bitoke ngaho haguma, imvura zizabura kuhamuvana cyangwa imisozi iriduka hari uyifiteho ubushobozi. Twebwe tubuze imisozi ishaka kuriduka kuriduka, ushobora kwanga kuhava ukahavanwa n'ibyo ngibyo, uzabyishyuza se? Uzabwira imvura ngo niguhe indishyi? Ariko kubera ko ubuyobozi leta iba ifite inshingano ku banyagihugu, tugomba gushaka uburyo ushyira ibintu uko bikwiye. Hari bandi rero nabo badakwiriye kuba bagira ikintu banavuga vuba ngo nimunyishyure, bakwishyure uri ahantu udakwiriye kuba uri wagiye ku buryo butari bunyuranyije n'amategeko.
Perezida Paul Kagame niwe udusoreje dusangira ijambo ya none. Nshimiye abayikurikiye n'abayigizemo uruhare abaribo bose. Mukomeze munogerwe na gahunda z'Ijwi rya Amerika. Mwari na Eric Bagirubusa naho utaha.
Turamushimiye mugenzi wacu Eric Bagirubusa utugejejeho iki kiganiro dusangira ijambo. Namwe abatwumvise nongeye kubashimira, namwe kandi mbatumira kutugezaho ibitekerezo byanyu aho muri hose.